Korea be too. Man, to do a son ten. Pablo Scofi did me, Nakamoto jali baby, nikupereke nyumbani Mbezi, ukaone wazazi, mawifi pamoja na mashemeji. Nakamoto jali mpenzi, nikupereke nyumbani Mpiji, ukaone wazazi, mawifi pamoja na mashemeji.
Minataka wajue, kama unanipenda na msirete figisu mpenzi wangu wakaenda. Na nye mtulie, mnaochonga ngenga, tuwachani bado penzi letu linasonga.
Minataka wajue,
kama unanipenda na msirete figisu mpenzi wangu wakaenda. Na nye mtulie, mnaochonga ngenga, tuwachani bado penzi letu linasonga.
Ni wewe,
mina kupenda kweri kutoka moyoni wako kwangu my dear.
Ni wewe,
kusema kweri nimependa watatu kwenye hii dunia.
Ni wewe,
wa kwanza mama na wa pili ni baba na anayefuatia.
Ni wewe,
kwenye baridi sitamani mwingine aje kunikumbatia.
Kupeana zam 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 zam, nipe nyama tam 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 tam, mambo fani bam 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 bam. Wewe aunishia. Kupeana zam 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 zam, nipe nyama tam 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 tam, mambo fani bam 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 bam. Wewe aunishia.
Wanaona gere ukibeba takikapu, na furahi kweli inapendeza na ikapu. Wacha pige kerere, inawavua kama kiatu. Nasha sema atok, atok, atoki kwangu katu. Nogopa wasikudanganya rotamu wasari, ukawapa warambe. Wasikudanganye kwa pamba na magari, mwezio kafanya nikonde. Nogopa wasikudanganya rotamu wasari, ukawapa warambe. Wasikudanganye kwa pamba na magari, mwenzio kafanya nikonde.
Minataka wajue,
kama unanipenda na msirete figisu mpenzi wangu wakaenda. Na nye mtulie, mnaochonga ngenga, tuwachani bado penzi letu linasonga.
Minataka wajue,
kama unanipenda na msirete figisu mpenzi wangu wakaenda. Na nye mtulie, mnaochonga ngenga, tuwachani bado penzi letu linasonga.
Ni wewe,
mina kupenda kweri kutoka moyoni wakwangu my dear.
Ni wewe,
kusema kweri nimependa watatu kwenye hii dunia.
Ni wewe,
wa kwanza mama na wa pili ni baba na anayefuatia.
Ni wewe,
kwenye baridi sitamani mwingine aje kunikumbatia.
Kupeana zam 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 zam, nipe nyama tam 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 tam, mambo fani bam 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 bam. Wewe aunishia. Kupeana zam 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 zam, nipe nyama tam 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 tam, mambo fani bam 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 bam. Wewe aunishia.
Kipenzi ona mama rao na kuito, jue wendo kiboko yao.
Kwa penzi letu sisi mbone mekura kwao, nimempata mzuri zaidi ya wanaejiwa kupenda. Yani kuendo mtani kota zimebakia tuskendo.
Tujo
pacha uenda wazimu, supporta mapepo, mjomba panya idibonge, Sharif shamba sukushombo, chapati kio, andazila tobo,
Abduli Kongoji,
Chicho supplier,
shina mbili wigo wigo, wapenda vipigo, amisi simigo,
Presidenti Makimariki,
Abbas Kuka,
Ribe,
Ribe,
Chausera Fantiki,
Ribe Tombebe,
Manager Datizo,
Manager Kichepe,
Kido Kingdom,
Manager Mamiyo,
Mama yake Benero,
Mofa,
Kidume,
Chaduri Abduri,
Ishina Mbili Wigo,
Wigo, Wigo, Wigo.
Ukipewa uzuri ukanyimu akili,
siku zote panapoumia ni chini tu.
Yani chini, chini, chini,
chini zaidi yo.